dear.
Well, 12.
Umengwe wa churu nitengiyo Otuwa wala Umengwe wa churu niwayo Akiretie